Chineke me, sasa gibu onyubu, hapara chineke me.